muri kera bwo kuri wa kabiri nibwo abanyarwanda 32 abanyamahanga 10 bagejejwe Kigali n'indege ya Rwandeya ibakuye mu gihugu cya Sudani kimaze iminsi mu ntambara. Sabiera Hussein n'umwe mu banyarwanda wavanywe muri Sudani yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ubwo yari kumwe na se wabo berekeza mu Bugesera kureba umuryango we. Sabiera yabwiye Ijwi rya Amerika ko yagiye muri Sudani mu mwaka w'2010 agiye kwiga ubuganga. Yari amaze igihe akorera kaminuza mpuzamahanga ya Afurika ari nayo yizemo.
Muri Sudani dusanga tumenyeye icyo bita Kiyaga Sezi. Kiyaga Sezi guhera 2020 zakomeje z'imyigaragambyo zigaragaza ko abaturage bakandamijwe igihe kiragira rero bitangira kuba noneho ibisasu by'indege birasa biteje univesiti yacu tuzenguka n'abasirikare tubabibona cyari kiyagasi gihinduka ikintu giturika cyane kibeho kiteye ubwoba bahita bahagarika ikirere cya Sudani gukora bafata amatekwa abaturage bari mu kibuga cy'indege icyo gihe indege zikwiye mu kirere tumenye yuko hano hari ikintu kitari kidasanzwe tukabona inkomere ndetse ndi mu bantu bazitangaho muri icyo gihe.
Sabiera yatangaje ko mbere y'uko Leta y'u Rwanda itangira kureba uko yabatabara bari batangiye kugira ubwihebe.
Hari hamwe ba survivors of course b'abanyarwanda bahungabanye basanga bahungabanye nabo bagahungabanywa n'amasasu benshi bagiye barabanye uretse nabo n'abatari aba survivors b'abanyamahanga kenshi cyane bagiye barifotinga ku bitaro kubera ihungabana ku kigo by'umwihariko harimo crisis ikize ikomeye cyane crise ya buri kimwe cyose cyitwa services icyagisigaye ni ibiryo ariko nabyo ubona ko aho bizakamira ntaho bafite kuzabivana. Internet zarakatinze transformer y'amashanyarazi iraraswa ntiyakoraga umuriro uyubuze nta mazi tuba dufite ko warasohokaga isasu ikagucaho.
Uku kwiheba kwaje kurangira Leta y'u Rwanda itangiye kuvugana n'abanyarwanda baba muri Sudani bashakisha uko babacyura. Sabiera yumvikanishije ko bavanywe muri Sudani mu modoka kugeza bageze ku mupaka wa Sudani na Misiri. Muri iki gihugu babonaga ko ubuzima bwabo buhindutse.
Muri Misiri twaragiye twinjira mu mujyi wa mbere uvuye muri Khartoum bita Iswana. Aho ngaho twageze hari agahoteli aho twafatiwe abantu twibagirwa ibyatubayeho twibagirwa buri kimwe cyose twari dufite mu bwonko. Twageze i Kigali mu masaha 8 n'igice. Twebwe ubwacu twari twishimye nabo bari bishimye abakozi ba eyapoti byari bitangaza gusa hari hishimye nanone abaturage b'abanyamahanga twari kumwe nanone.
Hussein Sabiera kimwe n'abandi bazanye bakiriwe n'imiryango yabo Justus Yamuremye ni se wabo wa Hussein Sabiera twavuganye kiri kumwe na Hussein aho bari berekeje mu karere ka Bugesera kureba umugore n'umwana wa Sabiera.
Tara amafoto yigeze kunyohereza harimo ibisasu bimena amadirishya ambwira ati aha inyuma niho ntuye kumva birampangayikishije cyane twagiye kumwakira ku kibuga turicara ijoro ryose we yishimye nuko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko mu by'ukuri twishimye cyane tumaze igihe kinini turishimye ko tumufite mu rugo ari amahoro. Ntabwo twaryamye njyewe nananiwe kujya ku kazi.
Ibyishimo se wabo wa Sabiera yagize abisangiye na mushiki we wari waje kumwakira.
Kimubona byanshimishije pe njye nshobora no kuba ntigeze musuhuza kuko kumubona byari bihagije. Nahise mbwira abantu twari turi kumwe n'iyo yarara ariko twamubonye kuba namubonye n'ijisho byari bihagije. Ni ibyishimo muri famiye.
Mu baturage bagejejwe i Kigali harimo kandi abanyasiriya 5 umurundi umwe umunyakenya umwe abandi 2 bakomoka muri Uganda umunyanigeriya n'abanyarwanda 32. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko baje bose bamaze kugera mu miryango yabo cyangwa y'inshuti yabo. Bwana mukuru Abindabe,
uyu munsi abaje twavuga yuko nta kibazo bafite, baba ari abanyarwanda baje, baba ari n'abanyamahanga bazanye nabo. Byo gushimira Imana kubera yuko nta munyarwanda kugeza uyu munsi waba uzwi wigeze ahageze ikibazo yabaye gukomereka cyangwa se ngo asige ubuzima. N'abagize ino rero nabo bahageze amahoro. Leta yateganyije yuko hageze ukenera ko yaba anacumbikiwe, baba ari abanyamahanga, baba ari abanyarwanda, nabo byari gukorwa. Ariko bose uko baje bagiye bajya mu miryango yabo yewe n'abanyamahanga rwose hari abantu bari basanzwe bazanye hano bose baraho baramahoro.
Ukura Ninda avuga ko ashingiye ku makuru Leta y'u Rwanda ifite muri Sudani hasigaye abanyarwanda babiri bahisemo kugumayo, yasobanuye ko umwe afiteyo akazi undi yashatseyo ko kandi nabo bazakomeza kuvugana na ambasade ku buryo bagize ubufasha basaba babuhabwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.